Triple G is in the building. One my high.
That's a trigger. I'm in. Then
Life City Chair. City Chair. Life City Chair. City Chair. Kuno kwatu. Mavuto yalimbwe. Muchalo chat. Life City Fair. Life it player. City Chair. Life City Chair. Kuno kwatu. Mafuto yalimbwe. Muchalo chat. Life City Fair. Life it player. Nagani zamaningi mumutu. Ndiye chalengani tenge peni na puku. Bakankala mwachilamo okuloko. Motipela notikwila kwa tisomba kukuku. Sopano peni kamba. Wina bamukwila na kapola kachamba. Life goes on. Mafela batisia pali belizon. Awe ise kuno siti sekelamo. Kapena uku imwe mumangene samo. Muri ii situation yetilimo. Mlungu eka ndiye anga tichosemo. Nabili valelo kuti Life City Fair. Watimo yesu wana kwero mupaya. Life City Chair. City Chair. Life City Chair. City Chair. Kuno kwatu. Mafuto ya limbwe. Mchalo chat. Life City Fair. Life it fair. City Chair. Life City Chair. Kuno kwatu. Mafuto ya limbwe. Mchalo chat. Life City Fair. Life it fair. Much love kuri bonse vana padwila mketo. Tima tulo kusha kuti tinka leko seto. Chino chalo fulu na mafuto. Ni kukokota punkala kona kapto. Vani uza paya unka leko puino. Fast money chindie irikuno. Davanjala ima baba mongalino. Tie ija wasanduka siya wanu. Kutiche ubalanse kufitu kwanu. Nabili valelo Life City Fair. Wati mo yesu wana kwero mupaya. Life City Chair. City Chair. Life City Chair. City Chair. Kuno kwatu. Mafuto ya limbwe. Muchalo chat. Life City Fair. Life it fair. City Chair. Life City Chair. Kuno kwatu. Mafuto ya limbwe. Muchalo chat. Life City Fair, life it fair.
That's a friend Steve, Grandondo, na leta utenga uno. Life City Check uno, sini za blema na gold. Tela tukuta, photographer imwe kutukuka. Kutinjila makenzeru imwe nomutuka. Sichili fair, wakagona manja nishi wazikea. Gaston ni na yake wakavela imwe waku spare. Sichili lomo zumu, saizi chotuka na mfumu. Aspeza manja mwalongu mumanja ya mapungu. Bazamu langiza azive zikta. Facebook ukenta mwaiche wa marikita. Sifa dede sinza kampa pa mafigali. Into vina dula des to adding up figures. Wakwita satanist wansu kayamba kuimba. Wana wangono njewe wachosa mtema mimba. Eri maleji single mother ni kulimba. Kajindiwe tate ni muganda ni kuimba. Kajiwe chapanga sezga saziva venendani. As I say, supplier, ni siya wani. Kenze chama nyazi story wanti kuhizi wa. Chalo china daba venzo chitika kwati.
Life City Chair. City Chair. Life City Chair. City Chair. Kuno kwatu. Mafuto ya limbwe. Muchalo chat. Life City Fair. Life it fair. City Chair. Life City Chair. Kuno kwatu. Mafuto ya limbwe. Muchalo chat. Life City Fair, life it fair.
Exclusive from DJ Whiskey.
Yeah.
Real Benz
99 Mankwala. Jimmy Jeff. Oh she said. Oh Skido. Bash Christine. Biggie Money Fanny Pemba. Ah Avashadi.
Woo.
Navasimo.
Hey.
Cash Money Mainako. Wisdom Smoke. Chiki pape, navambi navambi.
Triple
Jeez. Ah.
Zwap.com.
Sugar Daddy. Bravo. Omuloka loka. Sky.